Genie X Double Six.
Je, wasage vimacho na zake lipsi kumpata surprise. Yani kuli Mungu umenibariki, mimi umenibariki. Na kabla ya Egypt ukatufanya marafiki, baka sasa penzi liko lit moto kiukweli. Yani kama nimeokota dondo chini ya mpera, nimeokota dondo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dondo, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu, wapeke yangu
jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu, wapeke yangu.
Mapenzi gani haya nayo nipa baka damu nasikia inavyopita kwenye moyo mbio kwenye mishipa, au tuseme ndo kashanishika. Yani kama nimeokota dondo chini ya mpera, nimeokota dondo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dondo, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu, wapeke yangu
jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu, wapeke yangu.
Dali yupo moyoni navyo muota usingizi. Jamani Dani yupo moyoni navyo muota usingizini. Wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu.
Onani